Exclusive on 360musichub.com. Exclusive on 360musichub.com.
Mara black, mara white, fipi. Kama unatikisa kibiriti, I play no game, msode rafiki. Ukija kama upepo utapepea, ukijifanya na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawasha runinga,
kweze kuna mtu anataka
ujinga. Ujanja wa nyani mjini utaingia kingi, meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na harakati zako za pimbi, unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa nature, maneno yange shutigi kama lisa. Vitu vingine vikienda aviru nirivasi kama sama. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati. Tuneweke tuzo za wachukiaji.
On 360musichub.com.
Baby, you're away, take my phone. 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 Basta tukumbane, tukumbane. Tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze, meaibua mwenyewe. Tukumbane, tukumbane. Tuzuzane, tuzuzane. Sikusema unichunguze, meaibua mwenyewe. Ulipita Twitter, DM. Ukapita Insta, DM. Ukazama inbobo. Nachati na mtoto wa kigogo. Unacho kitafuta, utakipata. Sababu na njia ya kuniacha. Ukiniacha mimi utapata nini? Yako breaking my heart and I'm innocent kwa nini?